kwanza kabisa, thanks to the Lord,
to the Lord.
Uzuri wako so waku download
Mixmaster.
Kwanza kabisa, thanks to the Lord,
to the Lord.
Uzuri wako so waku download,
waku download.
Unanishangaza kila siku misicho hi. Mwingine kama we misitaki. Kwanza kabisa, thanks to the Lord,
to the Lord.
Uzuri wako so waku download,
waku download.
DJ Ramsey,
DJ Ramsey.
Unanishangaza kila siku misicho hi. Mwingine kama we misitaki. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wendo. Kwanza kabisa, thanks to the Lord.
The Mix Master. Hated by many, loved by few. Respected by all.
Unanishangaza kila siku misichoki. Mwingine kama we misitaki. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wendo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tutu, baby. Tu wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi we.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chuchu tunachotaka we.
I'll give you everything.
Una rangi ya chocolate. Magnetic. Romantic. Jinsi ulivyo humble, baby. So sexy. Wanivuta zaidi. Kurudi nyumbani late. Misitaki.
Nyumbani late. Misitaki.
Sababu nina wivu moyoni. Kiwa mbali.
Nina wivu moyoni.
Yeah. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wewe ndo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tutu, baby. Ni wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. Give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi we.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chuchu nachotaka we.
Chai tunywe minawe wambea washindwe pata nafasi ya kunongona tena uzibe masikio usiwasikize unipende mimi wengine uwapoteze na dunda dunda mzigo mempata punda mechoka kuguza ndonda yeah, yeah, yeah. Na dunda, dunda, mzigo mempata punda, choka kukuza donda, iye, iye, iye. Usije niyo na fala, siku kikosa kula my baby, usidhani kama mekukosea.
Baby tuendele, na mapenzi yetu makosa nisame, 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 wachawi wasoge, mwe mbali yetu. Baby wakeme, 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 oma, wanapata oma, tunavyopendana, oma, venye tunafatana wanaumia sana, oma.
Sura tabio na maringo mwendo, mtoto kifua mikuku mdondo, oh. Na tetemeka, na tetema
Barampo yoto unipepe Baridi kali unikumbati Nishike usini achi Manawe okona yunda dund Mzigo mempata punda Mechoka kukusa donda
Mapenzi yetu makosa nisame 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 wachawi wasoge moyo mbali yetu mabebi wakeme 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 oma wanapata oma tunavyopendana venye tunafatana wanaumia sana
Fire, uzuri kakupanani Unaumiza mambo mbaya Nuksi uko nyumbani Ni miujiza moto fire Uzuri kakupanani Unaumiza mambo mbaya Nuksi uko nyumbani Ni azipo Kwa gili yako mazio mi azipo baba
DJ Ramsey
Sijitamani, nifikirie sana Nipe maruani ni moyo tama Na mashetani, enapenda kwa mana Nimi ujiza moto faya, uzuri kakupanani Unaumiza mambo mbaya, nuksi uko nyumbani Nimi ujiza moto faya Zuri kakupanani Unaumiza mambo mbaya Nukse uko nyumbani Ni azipo Kwa jili yako mziyo Ni azipo baba
Mix master
Akiri mi Kona Kwa jili yako Ni azipo baba
nakwambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. Please repeat, you are deleted it. Studio boy cancel bloody wickedness. Simanishi posho nikibonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona deal.
Mambo gana michudigo
na
mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo.
The Mix Master, hated by many, loved by few, respected by all.
Baba kujivunia ye yeah. Yani kila kona umetimia. Napenda manuka tukinukia. Ukinigusa na mazimia ye yeah. Yani kama ndege na wanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Minawe ujeni kubebe wa shangae. Kwenye uchungu wakazae. Tukicheza kuchikuchi na minawe. Unakula pia wala huna fido. Chuchuza kunipewa majicho hata vagunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko. Meniweza kuma baby tea.
Chumbani bingiri, lai mekolea. Narudi omu, mapema tutu. Wapemeni wanini misi na gauni. Niko sawa, tukibaki wawiri. Na nipo ready, kwenda kwenu nyumbani. got you feeling your heart. I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikugongea, majirani wanaongea. Let them talk. Mama de, chuta mate, nipeke, mende ni ngangane. Kisafare, nileshe kia posi kusane.
Nikuanga tsai dunia, oh mi amor. Ina dosije jeliwa, sina wakuwa fazene mapensi ya dhati.
Hali yako na yelewa, wala usija hapi mekubali livyo. Wako ni melowa, idhani nitelea, nikajisamia.
Kanuna karobot, kanuna karobot, we want. macho ya swaga kama njela. Kukuona umeni mada mpaka jela. Si kawaida yangu kupanga tela. Ila hamna, no, sina namna. What's your name? Wache nionekane boya. Ukini mwaga, nitabeba aibu. Usione ni pambara, sijaelewa. Nimefikaje uku.
Why not? my baby mama. Wanna take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahamas. Flocks on me, chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull it right behind it. Feel the wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get close. I can tell you all love. See, you only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips TikTok. Get it, queen, that's me. No time for the basic beast. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips.
When I'm done,
you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, shoot the king, baby. Oh, baby.
Oh, with the ladies, the gardens. Napenda ndogo, wanapenda light skin. Mi napenda chosi, jibleach mikorongo. Mikorongo. Unaonapenda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chosi, jibleach mikorongo. Mikorongo. Asekupenda ulivyo, atakupenda tunichubwe. Unichubwe. Asekupenda ulivyo.
Aga, na pomesta e, ni vitu vya kupita. Hasa
kwanza misi kuchanganya ukanishusha hapani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Let me say you got me falling in love.
kabisa eti unache na visa vya firami na muziki nikilala na utakama na niita nafumba macho navuta shuka naona napumbazika unishika kipo hapo nafarijika mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we
tulipokutana mikono tukapeana macho yakatizamana wana pale tulipokutana na makubadilishana nafsi kukubaliana
ameniba nusura jeuri sina tena ganzi menimaliza hasira sihumi wakisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usinipepe nipulize umewashituke roza ziwaume minipike ule chote
huyu kampa boda mwingine berosa vuta subira ngoja Mungu aje kujosa
fiti na nana zigeuze chunga moto maneno mwashami na nana dawa ya moto
fire
bona nana
wapo wanasema konde atapotea
konde atapotea
nende kati ya gia chombo hiyo inabebea
fire
chunki na kula kwa jasho nipatacho naridhika nasubiri kesho zamu yangu itafika nenda wambie
I wish to it I wish to it I wish to it hapa nilipo kesho
wenako wanakuchukia tena wamepanga kukubania istoshe wao ni matajiri usijari wetu mia tu wapili
sina kasifa za kujisifu najua kila kukicha Mungu naomba dua aso nazidisha ili nizidi tuswa wakinifunika kesho nitawana
mchanga hauzikwi unaubadilisha makazi uwezi zibarisiki mure utaji na ulaki
nipatacho naridhika nasubiri kesho zamu yangu ita ninawambie
tunki mbaya kule dada nanga malaya ataishia babaya
Apple.
tango, ninataka tango, nilete tango, zimeni kifuria.
Them a care match me. Why you them walk up here getting up for me?
Yeah.
Drop it on my slam.
What are you stopping on this thing?
Everything I read.
Kila kitu feel nice, eh. Kila kitu yako inanifurahisha. Ukitwek mami unaniburudisha. Hebu cheki venye unanizubaisha. Una walk ukibiringi. Kuna venyo meivisha, kimi nadai kuitisha. Minadai hizo fam, fam, uniblow kama bam, bam. Umewezanga, kuna venyo naditesanga. Kwanza ukishekanga, raho yangu inadundanga.
Mixmaster.
Mimi na kujali kuja nami tuende mbali. Mimi nataka ni kumari ni bai hadi gari. Ukichoka na kukari ukiwa nami hakuna wari.
Za chini mpaka ni die, die, die. Rude girl, utakubali ni kutoe kanga.
DJ Ramsey.
Ulimi mpaka meno toa inje. Vunja kiuno nikiwa inde. Kabumbu na soka nilisakate. Oh yeah, yeah.
Nairobi kiga, Kampala tuda, kuja. Ateno anyangu, Willy Bobo na shiko.
Anasema ni moto, handsome. Sexy mama sitae, kukapio gandhi shilina pitae. Signorita si umeniitae, pepeta majigi chumalina pitae. Nduwa michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini ya ni moto moto. Ae, kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo. Yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika iki boko.
Katoto gona gona gona.
Utani upo juu, kiuda uda, baby boo, wewa moto. Jo tucheze calypso, penda inama kanyaga. Taka muna penda banana, kweza kumi kwako, yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika iki boko.
Pinde pinde kama nyoka. Hey, pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chiani na pita pita samahani sister. Macho kama unaniita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambaye insta. Yani kesho kukicha jana kama vita. Suruari pare viatu kure. Slade hare kam kao tule. Joto kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Choni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king agiza tutaletewa. Kiwa queen kwenye yoto utapepewa. Yongeze yongeze nishanogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Hata jamba kitugu ninapiga kwa taruti. Stop, pende taratibu. Masizi ya
yumba.
Pastahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia na kukabidi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, potosha umeduna mwarabu ila mindo ni shapenda shapenda sioni sisiki siku zinakwenda zinakwenda singoki kisiki. Oh ni shapenda ni shapenda sioni sisiki siku zinakwenda zinakwenda agizingoki kisiki musijipeta
la 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 la.
fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivutwi kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha njomana. Anadiganda ganda kama pochi, anadiganda njomana. Nampanda panda kama kochi, nampanda minajua wapo, walosema unifai. Eti atuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, wapo losema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingoki kisiki, musijipeta.
Mabu, mabu, mabu.
Nuru la aini
Nashikilia mwacha vimbe bichwa Walma ikanipatia Anastahili sifa Chumba kizima chanukia Uturi kafisha Vidore nasimamia Ukingoni nafikishwa Nani kosha mwili Kwa maji ya madafu
Niendo kocha Nana nifunza kucheza rafu
Anijua tumbo langiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichoka Ananikanda kwa mabarafu
Majabu, majabu Eti, kela jabu Majabu, majabu Mahaba ya kela jabu Majabu, majabu Eti, la kela jabu
Kanipotezea, kanipomaliza shida zake.
Ila bado siamini, kweli ndo
unaniambia haukuwa fumula na sizani kama likosea kukabidhi moyo wangu. Ulinidanganya mapenzi mizuri basi panda twende safari bila kujua la kwako ni mwendo kasi tafa ukanipa jali upweke umetawala nafsi za usiku silali na hesabu mabati kisa we ilati mani nafsi naniambia hauko langu na sizani kama likosea kukabidhi moyo wangu. Ulinidanganya mapenzi mizuri basi panda twende safari bila kujua la kwako ni mwendo kasi tafa ukanipa jali upweke umetawala nafsi zako siku silali na hesabu mabati kisa we ila sijuti moyo wangu
kupenda sipopendwa
sirudi makosa yangu
ujinga wakati wa kwenda
inachoni
Magufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu mazabe, sina mchongo kachawa.
In the middle. Toa wapi furaya Mana wabaya Hawa toki mbali
Jira miwa kwa
wendo anapenda usile Hawa toku bali Kuna bendera penzila kuina pepe Hawa toku jali Kipinda mbacho mawazo anafanya usile Watakutupia mbali Sulisemu nataka gari na nimekubali Kwenye kamini mie Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumilie Kinitema itakuwa natari tanipa na jali kitenzi nini Situmetoka mbali mazoea na usha kwa mauo
Thank you.
jali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuachane nao wapambane na hali zao.
Tamani moyo ungekuwa kiwanja, ningekupa ujenge kama rubi zahabu, ndio tiketi ningechimba tachembe. Ulivyoumbika mama nyuma kama mulima, achana ndoto kwenye kona, achana nitazima ndo wako mti mama, wedumu zinimalize malize. Shinde mkono shavu siyo diri,
na mipango mingi nawe. Tokia zamani ugomvi wa simu tupakule kizamani.
Hi baby ni nawe, wale tupakule hey, ni nawe baby mpaka kule.
Hi baby hey, mi nawe wale tupakule hey, mi nawe menya ndizi.
Haipatikani, unapokea saizi mami, upo sendani.
Akada, sijajibu, naomba samani. Ile njaa tumboni, imepanda mpaka kichwani. Akwaga, ila jua, ndo nipo njiani.
Yeah.
Melisha wekananga sote tabu waganga eti uniroge ya kazi gani singa kipande cha kanga uje tulicheze vanga kisha nikoge unigande mabegani. Kushapitia mikasa drama kila wakati shahidi yangu mwenyezi hadi nkasi na nyota ya tasa ama sina bahati katika mapenzi basi nyonyeshe unavyonipenda mwaya unavyonipenda mwaya. Tenda mpaka onewa Nichunge na peji za udaku ya semwayo ni ya uongo akina mangi kimambi ogopa na manyaku nyaku maodari wa hongo wasije kuweka kambi. Nikipata tuleote nikikosa utangoja riche tulale wasikutisha chochote wasoisha vioja vichwa kambale nikianguka niokote tusimame pamoja sare sare hadi tuzikwe sote utogendonye mkongonye makonde chale I wish you wanted moyo wangu ulivojawa makovu wenda utanione huruma na hisi wendo Shushwa mwokovu nisikumbuke ya nyuma nionyeshe nionyeshe unavyonipenda mwaya unavyonipenda mwaya nionyeshe unavyonipenda mwaya nionyeshe unanitenda mpaka
overdose. Hey, and I love she giving me overdose. Hey, I love the way you move your body. Yeah, body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, utawa najipanga matajiri. Go down, wanyoma, fanya kama mbusi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Ah, asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda, unadonda. Epo tulicheze rumba.
Nasema siku watch, baby na kukunda. Unavyo iramba, bie hoi unajiwaga kunitouch. Nandika kufunda, iyo misamba siku hoi.
Hey, wakingata na kuliza we.
Ikwa jenga ni kuku takiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawashenga tuache.
Itafune ingate kabigiji.
Aka
kijiji. Basi go down when you man. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma. Nigomeshe
paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda.
Pakachini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda.
DJ Ramsey.
Epo tulicheze rumba. Ilo rumba.
Shida.
Epo anafanya yetena.
Analeta. Analeta.
Anaonyesha maufungi.
Analeta.
Uno la mugando kama gundi. Kama nipana juu ya dali.
Analeta.
Oh my god, it's better sound.